mbana tebikao olwebyo byenda ba munsi bijukirwa na tabasimanga walumba kute kumumwa kisinga lwenzi kya mumpane nga naye nyimbi ebitatukana nyimba binagasa gwenoli nalidda wabisange bimujuli kuno okuyimba kwadobonkanye bubeera omuyana otalingiza okwawula omuyimbi n'abasiyazi abalwana eggwango liza kuddimwa teri muyimbi gwensize mbagambe kyayimba bubi nedda ekyo kibi naye yawula mwenge walagi kupiya netonto ebbeeyi ogipime kuno omusomo ndese mwawufumuzadde munange tulokalibe enkuza y'abaana gyensize mbagamba agaye ebyange weekabireku Sose na chibuzo joli ondago mwana bweye isa waka Ngeri nja muzipa nanti mufe Alazade vikorwa vya fe Omuge njirwa chateka o Mwano kubuza nejibe chibi Prosese wololu momu yambe Jakuwa switi gendo guze Na efiri muzo kusegunezo Mutalima kuru ukabe mutulo Omuzuku salaboru timbe Buno sinema mpya nyo ya kabi Ega mate muge bisaga tami Ukuwata ngati mwaku tendeka Na yoku tata chesisi wala Changu wakubanga chaku zalaba Binombi ogera rabulu mibunjo Zimbe kwango liza mububia Ebe obusegwe biefu za mayumba Atubizeke mabali wali Isagavu sorujia, mukoka na gatwa laguna Mulidwa kwenga tumagaze, konze kanesi tukire Nyambale kunyobu segu, omuzate josiga waka Chirunji chechu oma mwecho, abazate mweberelemu Katokuna matichivalu wa mobive, kubanyine mumini jakuba Kane miendo laba yogurunji, orumana chata ikachi Chapagenda na gula kareku, kasa kubere na mugamuri Nemikayeto mubuli lanarumbe chuga yedikidile Kato yogeza no musumbu wantewe mude kwange vita lojeka Aja kugamba bota mwefa sabori lava mwami orotoli nyabutua Wowe Tamanyi bulungi tibbi w'abaana oba abakulu fenna naye ekibaako gy'ekikwekebwa era ne mu mboozi tikidinyana naye omulembe gw'abagunjufu bakyevumanga ekinywerwa ku mata ne bw'obanga olya mmere kale olya kikuba waawo n'atakankana olw'okutyane twesesaasesanga naye enviiri zituvudde ku mitwe ndowooza z'amawanga nja kuzeevuma ezireese waffe bitaalamaluli Ministro ebola ebigenda kumpewo kati njikubyemu ebituli yonna ne batuweebula okutuuka kw'ekyo nga minisita alya buli ssente wadde okuyimba taddemu oluyumbo mwe munkasaawo mukkirize naye ate muntaddemu akaleega akubatemera kempenda nze jjumba atamanyi mugambe aligawesanyumya bulijjo era sewamala atakoma kunze ahume nguteganya nziruse guno mulembe gw'abagwenyufu gutulaga engulungulu enkalatufu n'obusange bulinga empagi naye mulembe kiguno guno mulembe gw'abagwenyufu gutulaga engulungulu enkalatufu tulabye n'obusange bulinga empagi naye mulembe kiguno guno mulembe gw'abagwenyufu gutulaga engulungulu enkalatufu aba n'obusange bulinga empagi naye mulembe kiguno
Remember where you got it from. www.djericom.com